sova ko angeke ndithone ndikhuphuka ndithinje kuwe ndixolele ndithinje kuwe ndixolele.